Yala ya si bad dog is on my zombie.
Oh Julie.
Yala ya si bad dog is on my zombie.
Oh Julie.
We out ya, we out ya. Agi ZMC apa? Eh, do mi be bufoni machela eh?
Ati anti baba nasma.
No, no so, no so. Pope unwi, sigara ufuti. Mambo yetu tumi. Pope unwi, sigara ufuti. Mambo yetu tumi. Commando, 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 one piece in the fifth place, commando.
Commando, 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 one piece in the fifth place, commando.
Commando, 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 Baba Ivanie, commando.
Commando, 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 Baba Ivanie, commando.
You mama, that's the malaya.
Wee, wee.
Manager, Tony, malaya.
Asumani.
Usama, yanga, malaya.
Chuma, chuma, chuma,
malaya.
Wee, wee.
Faza, amli, shoma.
Mama Dangote ukiniacha na mchumba nitakufuata fawe ukiondoka mweza konta kufuata mama ukizikwa na mimi nitajiua nitakunywa sumu nitakufa mimi mweza konta kufa nitakufa.
Tunamjua malaya. Kajala kakimbia kwa konde malaya. We Haji Manara malaya. We Haji Stote malaya. Meneja Kimambi malaya. Dida Mashamshamu na kujua we malaya. Paula Kajala na kujua we malaya. Gigi Mane na kujua we malaya. Masharafu yo mititi umalaya.
Agizemsi, ulede, jumona mteze kama hivyo sasa.
Mwaka tobe, malaya. Iklamu tunakujua, malaya. Dula panya tunakujua, malaya. Uwe baba iklamu. Anisalimia baba imlani. Anisalimia mjomba dezie. Wapi baba kini familia. Sadari banda eh. Uwe omidansa, uwe tufesi. Janga chuma, chuma, chuma. Anisalimie mandazi. Wanangu wa lugalo kwa chande. Watoto wa vumbi kempu, watoto wa mtuala. Watoto wa mkunya soka city kambare.
Watoto wa Tanga, watoto wa Tabora. Watoto wa Mbulati, Dar es Salaam, Manzese, Tandale, Kinondoni, Pugu, paka Kinondoni.
Awake up a silo, Mr. Designer.